Samson na Delila. She teach me like a killer.
Wakapotea kwa miluzi, ukiuza makaza muzi.
Mama Maria, njoo kwa Mariana.
Usinipange kama nyanya, yote ntaweka tu bayana.
I fight back for your love. Oh, for your love. Fight back for your love. Oh, for your love. I said for love. Colo, colo. 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 Colo, colo.
I have a magician, magician. Siwezi hema wendo yangu oxygen.
Love is crazy. Oh baby, I don't wanna lose you.
Sura yako kwangu ni dawa. Ikuona mina pakawa. Juu yako sina hali. Mwenzi wako sina hali.
Kwa mama Maria, njoo kwa Mariana.
Usinipange kama nyanya, yote ntaweka tu bayana.
I fight back for your love. Oh, for your love. Fight back for your love. Oh, for your love. I said for love.
Colo, colo.